Download kupitia bizozame supply.com.
Ajinali wa kusebenza Kona njia bigi Na kuja kama na mkujaga Bizo MC No baby money Ila sija wasau Wanangu kitambo minaisi nao Na walopa dadau Wanatuzalau wanaziki yao Kama pesa Nogo bizo natafuta kizipata Enjoy, usi denacha Pesi rako mitafika ukutoka Mini boy, wanangu mane Tatizo mane Wanangu mane Tatizo mane Unataka silingapi Nikupele yani Unataka silingapi Nikupebei gani Ola, weshunga umoyo Mibizo sokoyo Ola, weshunga umoyo Yeyala sokoyo Wena kukupenda wanagusi unajua Wena buji wanagusi unajua Wena vyumpenda yeyala sanajua Ajinari wanagusi anajua Wena vyumpenda na mbale sanajua Wewa na muja mandisi wanajua Geru, geru
Babana netisa tisa na mbabati Tampata wapi kama nyule Menetabasamu kama nile Mini mpende, anipende Anifae maishani Saka maniki wanashira Anifae matatizoni Aviora Tanzania yangu nambari moja Aviora Sasa mbona nanichora Anichora Aviora Sasa mbona nanichora Nanichora Najua nanipenda Na umedata nami Mio Hata kama sugar mami Punguza wivu nami Sugar mami Wena bembeleze kwa mtoto Weni bembeleze kwa mtoto Mina umianaro Natamani hata yoni kubate Ilo ananizungusha Na umianaro Natamani hata leoturo wote Ula ananizungusha Kwa kipendi kajichoma msumari Anatete nasi Kwa angekuwa na chula na mpa kompas Tunadunda basi Tunadunda basi Kumbe chula kitenesi Tunadunda basi Tunadunda basi City Center, Madame Pacho, Abobon Bish,
Wanakwa Kibamba, Yoba Faniso, Awe Sakazu, Atani Kilomita, Awe Blasadino Kiboko Posera, Unakuja Kama Tunako Kujaga, Malombi,
Betting Up One Wednesday, Yara Jusama.
Download kupitia Bizozame Supplier, Supplier kwa wangu.